bamayaro duniya o ye sala tege nyuro beyina
yo
ye wolola pantayaro duniya o ye sala bamayaro beyina
yo
ye wolola plato yaro duniya o ye sala mogotiyaro duniya kala miso wolode melela woloba kire waso wolode wola waso mai kala miso fulke melela woloba kine waso fulke wola waso mai